Nagutuka, nkikumbuka, jinsi unavyonipenda mimi, oh baby, na kinywa changu chapanuka kwa jinsi ninavyokupenda mimi, oh baby. Naogopa hata kuliwaza wazo, ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe, nisingelipatana nawe. Nilikuwa nawe, nisingelipatana nawe. Nimejajaja na rarara. You're so perfect, you're so worth it. Nimejajaja na rarara. You're so perfect, you're so worth it.
Baby, baby, you're my flavor.
Takupenda maisha yangu yote, yani forever. Jinsi ulivoniteka mimi, oh baby, wendota kwenye kiza, jinsi unavonibeba mimi, oh baby. Naogopa hata kuliwaza wazo, ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe, nisingelipatana nawe.
Tutenganisha, yani never, ever.